Tseneza, dususuruche. Ibiganiro byose dususuruke bisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki. Nije na Cassien w'Imusanze mu Kinigi mu Rwanda yanyandikiye kuri radio yacu @voanews.com ati muraho neza bwana Kamirindi, umbabariye ukampa indirimbo yitwa Ubushikiranganji wabukoze. Nije nawe ndawurahurakomeye. Erega suku kubabarira n'uburenganzira bwawe rwose bwo kumva indirimbo ushaka kuko nimwe dukorera. Ngiyi rero Ubushikiranganji yacuranzwe n'umurundi Jean-Pierre Nimbona uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Kidum. Ijwi rya Amerika turasusuruka kuwa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Niyikiza Eric w'i Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati dususuruke Bob Dylan Knocking on Heaven's Door. Injyana y'iyi ndirimbo ni nziza inogeye amatwi. Muyikinnye muri dususuruke kuwa gatandatu byanezeza. Niyikiza Knocking on Heaven's Door ngiyi rwose. Weekend nziza kuri wowe n'abawe. Ikiganiro dususuruke ni hano ku Ijwi rya Amerika Facebook VOA radio yacu, naho adresse ni radioyacu@gmail.com. Rungika nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi.
Nitwa Niyongabo Remedy, abamba mu ntara ya Muyinga, mutumba wa Kibali. Abashaka gutaza bwa mbere na mbere mwebwe munyakiriye abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika. Mujyango wanjye aonesho tuganye cyane mu yinga promosi ya 14 ya 15 akarimbo nashaka bawa ya Dream Melody. Murakoze kuri iri gihe ameka twabakunda cyane hani mu yinga ikibari.
Ye murakarama pe. Call fun confinza I don't see blues melody probability. Sinari kutuma katafa tuva mangwa jende iyo nsao kujirubu shobo sinari kuwa pase kateta katina tukakira mafumi mchiko mechisi ichienza kusopa wabindu yubo sima tajina tenis na mrese mase kukabiso zi
ora mujika ipo kita sigeri sibanga na kumusiba ni sefeja kita sigera kibagira na ibi kokwa dakose isina nakise walai ichi echi sofa fira
power power ni paru shabasi iyo takuba hamu fite nari gukora byinshi power sawa ni paru shabasi ibi kokwa nizina go bushobozi yehehe yehehe
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke buri wa gatandatu mu gitondo saa 12 address radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse abawe
anyita sanze mane Edward nyerere mu murenge wa Busoro akarere ka Nyanza intara y'Amajyepfo ndasuhuza mukuru wanjye wa data tubita Atizimana Foroni na Jerome na murumuna wanjye bita Simana Manuel na mushiki wanjye bita Yankurije Yvette na mubyara wanjye bita Godasse n'abandi bose banze ku izina ryanjye rya Sandrimana Edward na promosiyo twiganye Toroko 2017 nayo ndayisohoza.
Nsanzima uba tuyihe ndirimbo se?
Batuyihe ndirimbo
ye
iyo bita Mbeshya ya Social Mula
ye urakoze Nsanzima komera
nawe mukomeye kandi biganiro byanyu turabyumva kandi turabakurikira
turabakunda natwe ugira umunsi mwiza
nawe kandi azagira umwaka mushya muhire
twese nk'abitsamuye pe Nsanzima mu by'ukuri iyi ndirimbo izina ryayo ni Mavi.
Kwachinguru mutima disindirimbira nukijwi ryawe ryabariyanga gumana nanye niyo wabufita okujya ngira mutima nibivyo nibwira ngira mutima kumunda nje nyine oh nanje nokuri sinza guhinduka oya Kuna viso vanura, ya ya ya, yo ya 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 ya. C'est toi ma vie, mon ami, c'est chéra. Ya 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 ya, yo ya 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 ya. C'est toi ma vie, mon ami, c'est chéra. Viens tu guérir chuti zawe. Konzabana nawe gende ubwire inshuti zawe konzapana nawe ngaho genda magubwire mama wawe kandi genda
papa wawe ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima umunda nje nyine ona nje nokuri sinza guhinduka oya sinza uko nabisobanuye
ya yo ya
c'est toi ma vie mon ami c'est toi ma vie mon ami c'est Knocks on the beat.
Ijwi rya Amerika, address radio yacu @gmail.com. Iradukunda Adelphine yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati nitwa Fiette mperereye Mahoko mu murenge wa Kanama. Ndashaka gusuhuza oncle wanje Papa Toussaint, sheri wanje bita Passy, basaza banje Manzi na Patrick na mama wanje. Murakoze. Fiette we na urakoze. Kubera ko utambwiye indirimbo wifuza nguhitiyemo biremewe ya Priscilla ndibwira kwikunezeza.
Ndi kurendi nk'intebe yicaye mu busa turi kumeni nijoro nijoro nibonyo mucho
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Twohereze numero yawe ya telefone tuzaguhamagara pe maze tugutangire ubutumwa tubukugereze ku nshuti n'abavandimwe. Nshuti zacu dususuruke zose kandi urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Mu biganiro ahanditse umuziki dushoreje ku butumwa bwangira imana ndabashimiye cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
nitwa ngira imana Theophile nkabandi ikanombe mu mujyi wa Kigali ariko mvuka mu karere ka Bugesera nkaba rero nifuzaga gususurukana n'inshuti zanjye cyane cyane abavandimwe banjye bari ingozi mu gihugu cy'u Burundi uwitwa Nizeyimana Hussein n'uwitwa Harerimana murumuna we n'uwitwa Mujawa Maria na papa wabo Kabera abo bantu hashize igihe kirekire nta makuru yabo mfite nkaba nifuzaga ko rwose niba banyumvise batera kama ku juri rya Amerika kandi nifuza kujyana nabo n'ababyeyi banjye bari mu karere ka Bugesera abavandimwe banjye tuzindi imwe n'inshuti zanjye zose cyane cyane abana b'abaririmbyi abana b'abaririmbyi Poly Cantores Federation ya Amerika i Washington ndabizi ko tujya tuvugana kuri Facebook nabo ndabaramukije cyane aba nifuzaga rero kubatura akaririmbo k'umuhanzi Kizito kitwa ngo aho kuguhomba yaguhombya murakoze cyane
ngirimana urakoze cyane
yego
umwaka mushya muhire
tusangire twese Thomas
Para ibyago biruta ibindi no kujya utumvijwe ry'Imana iyo twishimye cyangwa twizihiwe icyo gihe niho tuba twugarijwe twibagize icyubahiro cy'Imana naho ubutunzi bwacu bwose bukunda nabwo kutube ikigirwamana Imana yibibonye gutyo kwemera ikagukombya aho kuhomba yaguhombya ugasubira kwisu kuhatangira gushya aho kuhomba yakwemera gatakaza ibyo yambabiye byo bahindukira nkayigarukira abana w'ikirara aho kuguhomba yaguhombya ugasubira kwisu kuhatangira gushya I'm